Alal noga e go leur jiyendu wono nyalaande subande to endan gaya hollugol rewbe fayfayre mudun en dun du konda ko be boowi wadde wakkati Allah funo nena noga kambe rewbe du konda hannen de be boowi be koja modde sinniji latide kam watto ko be kebbe payalaw madina hore je rewbe en endan no halen de ko sabi
wasu sunade jici amma
ba wobbe no godi ki almangal amma bawa nyami fa kewna balli mubbe hitane fude Allah wadi imen gada fayfayre mi I hore an ardido mabbe o yata ladde itonobe ledde ton torba ledde de be jarta mi moddina de mi senna mi hokkane o ma
sey dem tay mu yina gargajien na
hitande fu do rebe sappo hepata debbo goto en gaya latido ni no heba sadorum har filla cella mudum yerno hore je doktor gaya o haliri o wi sabu dun don du kondan hono modde de be kojodde endam be anda godde majje no wodi na wallaji ko yofoto e mabbe kambe rewben endam dun sabi yoga mabbe handen tefatana tan dumo moda fa heewa no burmi dum modden endam nani ko goto mabbe tede jume wi
a gaskiya da dusani ke shen
denno ni men puddino yarude bitami amma ko sakiti men tawi ko du waddana himbe sadormaji se men acci imen jar ledde balebe
ki yana kyo
gaya do endam ko buri heewde e worbe fu no jidi debbo paydo debbo jottido Usman goto e himbe gaybeen ko haalino ni
a wallahi
de gonga debbo jom bandu no welika jom bandu harande gidum hana jardo vitamin wadi bandu kan jardo vitamin ni jidi no gaddana rewbe sadormaaji sanne wobbe fa yottono be maide
nasa yamma gunguna
kambe rewbe e be keba cadaali sanna ar fille ko darto modde de modoto har jellal mabbe ba ko non du wadi hadaybe e be jara modde den endan gam batte jomum bandu mum woda faya heba wela goru